ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukukhuluma inonsense. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukubhala inonsense. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukukhuluma inonsense. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukubhala inonsense. Ekenetso endungalogo kope next door masiphathisi kandeli buhlungu ngoba is the way you life ingakukhona nalibhokolo sendoda bona kuthi wenzani yekele makoporosi uyabona ukuthi sikhiphani ngithubhekela uhamba khona ngithubhekela udle khona ngoba uzosithola wenza majive nawe ngiyabasila abantu bese nawe uyachitheka uyaqadwa lahla. Monga sibheka ngozolala ukhala bese bayabuya futhi balalisa ikati. Monga bazibuza mina ngiyabasi labantu. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukukhuluma inonsense. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukubhala inonsense. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukukhuluma inonsense. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukubhala inonsense. Bengaphika nabo bazobathabisi and angeke bakufisele next entle. Monga skima bona basokhiphele ekhanda base sengathi yibo abangani bakho bese nawe uyachutheka uyaqadwa lahla. Monga sibheka ngozolala ukhala bese bayabuya futhi balalisa ikati. Monga bazibuza mina ngiyabasi labantu. Ngithubhekela uhamba khona ngithubhekela udle khona ngoba uzosithola wenza majive nawe ngiyabasi labantu bese nawe uyachutheka uyaqadwa lahla. Monga sibheka ngozolala ukhala bese bayabuya futhi balalisa ikati. Monga bazibuza mina ngiyabasi labantu. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukukhuluma inonsense. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukubhala inonsense. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukukhuluma inonsense. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukubhala inonsense. Ngithi ngabanaki ngabanaki ngithubhekela uhamba khona ngithubhekela udle khona ngiyabasi labantu. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukukhuluma inonsense. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukubhala inonsense. Ngithi ngabanakile abantu ngiyabasibathanda ukukhuluma inonsense. Get to the bandage. Get to the bandage.